Umucamanza ukuri inteko iburanisha bwana Ian Bonomi yatangiye iburanisha avuga ko nubwo Kabuga yanze kwitabira urubanza ntanashake kurukurikira ku ikoranabuhanga, ameze neza nta kibazo cy'ubuzima afite. Yongeraho ko nubwo biruko iburanisha rikomeza, aho yahisaho umwanya ubushinjacyaha ngo busobanure ibibanziriza urubanza. Ubushinjacyaha bwibanze ku gusobanura ko Kabuga Felicien yari we haba mbere no mu gihe cya Jenoside, bwamugaragaje nk'umunyemari wakoresheje umutungo we mu kubaka umubano wimbitse n'abari abategetsi bakuru mu gihugu no mu ishyaka rya MLND ryari ku butegetsi kugeza no kuri Perezida Juvenal Habyarimana ubwe. Uwo mutungo akaba ari nawe yakoresheje mu gutera inkunga ikorwa rya Jenoside. Bwikije cyane kuri radio RTLM yatambutsaga ubutumwa buhembera kandi bubi bw'urwango ku Batutsi. Aha bukaba bwavuze ko Kabuga yibereye umunyamigabane n'umuterankunga mukuru, aho yashoye masaga $10,000,000 by'amadolari y'Amerika. Kubw'ubushinjacyaha, ibyo byayifashije mu kubona ibikoresho, umurongo ivugiraho n'ibindi byangombwa, ku buryo mu gihe gito yahise ihinduka radiyo ikurikirwa cyane. Bwavuze ko ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 mu 1994 ubwo Jenoside yatangiraga, iyo radiyo yumvaga cyane mu gihugu hose kurusha na radiyo y'igihugu. Uretse no kuyitera inkunga, ubushinjacyaha bwavuze ko yari mu bayobozi bakuru ba RTLM kuva ishingwa mu kwa 7 1993 kugeza ihagaze ubwo Jenoside yarangiraga mu kwa 7 1994. Kabuga ubwe ngo yagiye yivuganira kenshi ndetse agatambamira ibyemezo bya Minisiteri y'itangazamakuru byabaga byayifatiwe kubera gutambutsa ibiganiro bibi urwango. Radio RTLM ubushinjacyaha bwavuze ko itagarukiraga ku kubiba urwango ku Batutsi gusa, ahubwo mu gihe Jenoside yakorwaga abanyamakuru bayo barangiraga interahamwe aho zijya guhiga Batutsi. Aha bukavuga ko abatangabuhamya bazagaragaza uburyo abamazina yabo yatangazwaga kuri RTLM bahitaga bibasirwa, bamwe bakaba barahizwe n'interahamwe bakarimburanwa n'imiryango yabo. Ku gutera inkunga umutwe w'interahamwe z'ishyaka MLND ryari ku butegetsi, ubushinjacyaha bwavuze ko inyubako yo ku Muhima mu mujyi wa Kigali yari igicumbi cy'uwo mutwe, aho wanabikaga ibikoresho n'imyambaro, ndetse abawugize akaba ari naho bahagurukiraga bajya guhiga Abatutsi hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Ikirenze kuri ibyo, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bufite abatangabuhamya bazagaragaza uburyo mu rugo rwa Kabuga rwari ku Kimironko mu mujyi wa Kigali hitorezaga ndetse hagatangirwa intwaro ku bagize umutwe w'interahamwe biganjemo abaturuka mu yari perefegitura ya Byumba Kabuga akomokamo. Aho hafi y'urugo rwa Kabuga kandi, ubushinjacyaha bwavuze ko hashyizwe bariyeri yatangirirwaga nk'Abatutsi, abayibagaho bakaba ari interahamwe za Kabuga ubwe. Uretse mu mujyi wa Kigali, ubushinjacyaha bwanavuze ko Kabuga yafashije mu ishingwa ry'umutwe w'interahamwe aho akomoka mu yahoze ari perefegitura ya Byumba. Bwavuze kandi ko mu gihe Jenoside yakorwaga, Kabuga ubwe yagiye asura kenshi interahamwe aho zabaga ziri mu rwego rwo kuzitera umwete mu bikorwa byo guhiga no kwica Abatutsi. Ubwo intambara y'umutwe wa FPR Inkotanyi yari irimbanyije muri Kigali, guverinoma yari igahungira mu cyari perefegitura ya Gitarama, ubushinjacyaha bwavuze ko Kabuga Felicien wakundaga kuba ari ku Gisenyi kuva mu kwezi kwa 4 1994, aho ku Gisenyi hayoboreye ibikorwa byo gushinga ikigega cyo gukusanyirizamo amafaranga yo kugura intwaro. Amafaranga yakusanyirizwaga muri icyo kigega, ubushinjacyaha bwavuze ko yaguzwemo intwaro zambutswa zinyujijwe Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire. Izo ntwaro ngo zahawe interahamwe zitangiwe kuri stade no mu kigo cya gisirikare. Ubushinjacyaha bukavuga ko Kabuga ubwe yavuze ko nta Mututsi ugomba kwambuka umupaka ahunga, yiyemeza gutanga inkunga yo kongera amabariyeri aho ku Gisenyi. Kuva mu mwaka w'1997, Kabuga yari mu bashakishwa cyane kubwo kugira uruhare muri Jenoside yari imaze kuba mu Rwanda mu 1994. Yatawe muri yombi mu kwa 5/2020 mu Bufaransa hafi y'umurwa mukuru Paris. Ibyaha akurikiranweho birimo icyaha cya Jenoside, gukora no guhamagarira abandi gukora Jenoside, gucura umugambi wo gukora Jenoside, gukora itoteza ku mpamvu za politiki, ndetse no kurimbura n'ubwicanyi nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Kuri uyu wa gatatu, ni ukuvuga umunsi umwe mbere y'iburanisha, Felicien Kabuga yasohoye inyandiko avuga ko atitabira urubanza. Ibyo avuga ko bitewe n'uko adafitiye icyizere umunyamategeko umwunganira Emmanuel Ariti, kandi ubusabe bwe bwo kwihitiramo umwunganizi wundi bwanzwe, bityo akaba arimo guhatirwa kunganirwa n'umunyamategeko watizeye. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatanu.